my suspender.
My boy love on the beats.
Best in us, so King wa madam.
Feed it. And
the mamba madam. Tunazijua shida na tunanuka shida, ila leo tunakamatia. Mile umejipamba, leo nitakulinda, wasije watu wakachangamkia. Unanipanga aje mchumba, twende twende tukaluke kwanja. Valile vazi la wanga, ile jepesi lile kama kanga. Onyesha maringo kidogo, nione kama mambo ipo. Zungusha kiuno kidogo, nione kama mambo ipo. Huku huku,
olingo mtoto,
mauno yako.
Olingo mtoto,
nyonga baby.
Olingo mtoto,
mauno yako.
Olingo mtoto,
huku huku.
Olingo mtoto,
mauno yako.
Olingo mtoto,
nyonga baby.
Olingo mtoto,
mauno yako.
Baby I love you my candy. Baby twende wote tukaspendi.
Ngoma, paka watu wapagawe. Inapopigwa ngoma hii, basi ni vyema kukamatia. Mzuka umepanda, nite daddy Ebranda. Masela na wachumba, dance kama unayumba. Usiulize kwa nini nalewa, sinatumia pesa zangu. Masha makupecha niponde mali zangu. Gambe tugambe, tulukeni wanangu. Ila nauliza wakopishe meji zangu. Waje tupate raha totoka mbali wanangu. Hapa nilipo bado na machungu yangu. Niko na mama kifuani, ananipa maneno ya moyoni. Nasema mambo iko huku, mwenzenu mambo iko huku. Nasema mambo iko huku, mwenzenu mambo iko huku.
Hey, 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 hey. Baby I love you my candy. Baby twende wote tukaspendi. Baby I, baby I, aha. Baby I love you my candy. Baby twende wote tukaspendi. Baby I, baby I, aha.
Yo, yo, yo. Niko na mama kifuani, ananipa maneno moyoni. Nasema mambo iko huku, mwenzenu mambo iko huku. Nasema mambo iko huku, mwenzenu mambo iko huku.
Hey, 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 hey. Olingo mtoto,
mauno yako.
Olingo mtoto,
nyonga baby.